Ataba lwadde bikumi na bikumi bakunganide kudwaliro la St. Andrew Beset Health Center 3. Idwaliro lino liri wane Bugembe ngagenda ku polisi ye Bugembe ngira abantu abenjawulo bavudde Bugembe n'ebitundu ebyenjawulo bakebereddwa n'okujjanjabibwa agalwadde ag'enjawulo era ng'obudde buno bagamba nti weewaawo embeera eri waakiri waakiri ng'omu by'omweru era bataddemu ensimbi mwe muli eddwaliro eryo lyennyini erya St. Andrew Beset n'ettendekero ly'abasawo Bugembe Institute of Sciences Jinja Nansing ne St. Francis nga bawaddeyo ebyetaago okulaba nga bannayuganda bonna bajjanjabibwa era mu mbeera eno ne bannarotarian abakulembeddwa Michael Fono babaddewo ne basimbira ddala emiti n'okulagira ddala akabonero akalungi nti Bugembe gye twetaaga erina kubeera nnungi n'ebirwadde ebitudaaza tubigobe. Michael Fono mu kwogera muko ne Buyinza Paul Wuno.
Bona bona bali wano era n'abantu abakudumbira bali kwidda twenda okubebaza n'okubasaba nti mwidde mukuume obwire kubatandisa saawa ibiri paka saawa mwenda tunaaba tuli kugolola tuna hospice bali kola ku lya kansa yena yena basaada bakazi baana osel obulwaire bwa special bona tuli obuidanda tuli bukebera n'okubuidanda ba wano tuli kujja ne mu masomero kama natu akizuula nti tukola kampu gino tufuna abalwaire bangi nkumi isatu kumi ina nga bwetutugire tukaa masaawa ndala ngeri abantu olwedde abalwaire bulaivu so twagaa tukabye mu masomero tusomesa abaana bano okwewonya obulwaire so tulina tiimu nga erimu ba doctors erimu ba nansi erimu ba rotarians ba rotractors bagire mu primary mu masomero gaffe aga primary ana
yomu sista nga avunanyizibwa ku ddwaliro eryo lya St. Andrew Beset Health Center 3 sisita jawe meche agamba kino kikoleddwa kubanga ebirwadde bingi ebirwadde ebigoya bannayuganda twetaaga tubyekanduleko
because that it is just words in our way and it's good to take the opportunity if you have a problem with your teeth, if you have problem with your jaw, if you have problem with your uterus, if you have problem with your suspecting maybe having cancer, any other diseases that you may think of where you are not able, maybe you have never gone to different facilities but you have never gotten any help, a good opportunity to come and be able to be seen by different